Unzira zigoye twari twabuze aho tugana Huwami adutungie akaboko tugana munzira yubugingo Narina yo byendi mukigare umwanzi ishimye no mubutayu aduhaye amazi byari bigoye
Tungire ukoba Yesu arakumba kandi arakuzi mutababa
Dorenawe arakuzi nubo utajause.